Wanda indakili Ani Dr. Swafle Dr. Sipa Nari kwa da usipika Nane mane maneko
Nane poza kumina Minaba shemivelo wate langa Amonja la veki Sesi miezi sanga chwalo Nane poza kumine Minaba shemivelo wate langa Amonja la veki Sesi miezi sanga chwalo Nagoya liketi sana Mangini mangi mamuto kwanga Unumusawi na fela Zembataba itutile
Zembataba na nipep
Nagoya liketi sana Mangini mangi mamuto kwange Unumusawi na fela Zembataba itutile
Anina nipulo ye inyani Kumina bashemi baka kingi amuti Sababa inyani fela laka Unani zeni bila ela na mwapilu yaka Zeni zeli kubo na mwani pila mazibaka Anizimi njikiza mbiaka ufela Njipo ufumane yanga kuluna fela
Hafama election ya balu potela Nga kimtuka ufela Kuna eva ketanga Kono ikachwale litochi changa Kwa mafelelezo hawa yo winanga
Kutisaka msebezi sebabate wa pepa Ikakeri pulu muka sebakala kuketa Fama bota skati neva sati mani Neva bata ayo bota mangini mangi Aba winanga wa shemi balu na babanga wiki Keni wakari palo neke cash for weki
Nari kwaja usipika Neva shemi balu watelanga Amoni ala viki Sesi miezi sanga chwalo Nane poza kumine Minaba shemi velu wate langa Amundi ala vekingi Sesi miezi saka chwalo Nako ya liketi saya Mangini mangi mamuto kwanga Unumusawi na fela Zembataba itutile Nako ya liketi saya Mangini mangi mamuto kwange Unumusawi na fela Zembataba itutile Mina malozi baize Kuibola kasawero Aive nifosize vashemye Nakupa muni swalele Minda malozi baize Iwala kasawelo Aive nifosize vashemye Nakupa muni swalele Mbali makwasha baola Mbali babanyezu ya kiwatu Minda makwasha baola Mbali babanyezu ya kiwatu Imajembele baola Mbali mbayusi ya kiwatu Imajembele baola Mayusi chole wanao Inani poza kumina Minaba shemi velu wate langa Amoni ala viki Sesi miezi sanga chwalo Inani poza kumine Minaba shemi velu wate langa Amoni ala viki Sesi miezi sanga chwalo Nako ya liketi saya Mangini mangi mamuto kwanga Kono musawi na fela Zembataba itutile Nako ya liketi saya Mangini mangi mamuto kwanga Kono musawi na fela Zembataba itutile
Mbatanga hapa itutile Amu wendile mwendi mana Hakuna nifate ni anabotile Makosha ni baba nyezu kajibastiana Kai baba nyezu amu sabafangi na keali zwae Mali ofesi mkeni sababa na nima pepe Mapisi weki musaba fayeru swanela kusepa Mumu salukete langi faku wota Nimi sebezi anacholo nilu na nelu wota Arunya azimba chembele moba olela chona Nima yusi muswanela kuba faka karikana Ataka saketi kulikonji ya itutile Kimtu kaufela fazambia na botile Famikopa nofale kaufela No mulu vata mwale ni mwale Kusina pepe yono mvata Mbota sikati ya fele famkale Mapepa lulikele temu ifele Mujule na sepa
Nani kwa temu sipila Kutipo lufatepo wawela
Shemivelo kote langa
Amoni ala viki
Yoko tari
lulu Sanga chwalo Nani pozo kumine Minaba shemivelo wate langa Amoni ala viki Sesi miezi sanga chwalo Nako ya liketi saya Mangini mangi mamuto kwanga Kono musawi na fela Zembataba itutile Nako ya liketi saya Mangini mangi mamuto kwange Kono musawi na fela Zembataba itutile
You know we bless it Nari kwanda industry Nari kwanda building kilun Mr. Kazebu Nolo Shemiva message Ela Dr. Ilundu Dr. Seba Dr. Swavule na kuona Afabi ngwali ngwali Upe minjangi mweli lela Voma vola bune sinami vona Wanda tevo mungu la bize mwale Mula boy make boy
Mr. Mwale kut
DJ Duff Ivo makuti 24 Wanda tevo amwala na